igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 47. Pawulo afatwa ubuheruka. Nyuma yuko Pawulo arekuwe i Roma, umurimo yakoreye mu matorero ntiwashoboraga kwihisha abanzi be bamugenzaga. Kuva itoteza ryatangizwa na Nero, ahantu hose abakristo bari barabaye agatsiko kahawe akato. Nyuma y'igihe gito abayahudi batizeraga bagize igitekerezo cyo gushyira kuri Pawulo icyaha cyo kuba ari we watumye Roma itwikwa. Nta n'umwe muri bo watekerezaga ko icyo cyaha bamurega kimuhama, nyamara bari bazi ko ikirego nk'icyo gitanganwa ubwitonzi cyari gutuma ibye birangira. Biturutse ku muhati wabo, Pawulo yongeye gufatwa maze ahita ajyanwa gufungwa ubuheruka. Mu rugendo rwe rwa kabiri ajya i Roma, Pawulo yari aherekejwe n'abantu benshi b'inshuti ze za kera. Abandi benshi bifuzaga cyane gufatanya nawe umubabaro, ariko yanze kubemerera ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga. Ibyiringiro byari imbere ye byari bike cyane ugereranyije n'igihe yari aherutse gufungwa. Itotezwa ryayobowe na Nero ryari ryaragabanyije cyane umubare w'abakristi i Roma. Abandi ibihumbi byinshi bari barapfuye bazira ukwizera kwabo, abandi benshi bari baravuye mu mujyi, kandi abari barasigaye bacibwaga intege kandi bagakangishwa cyane. Ageze i Roma, Pawulo yashyizwe muri gereza yijimye aho yari kuguma kugeza ku iherezo ryo kubaho kwe. Yarezwe gukorera umujyi n'igihugu ubugome bukomeye cyane kurusha ubundi, bityo aba uwo gushyirwaho umuvumo na bose. Abantu bake b'inshuti ze bari bafatanyije imibabaro nawe bahise batangira kwigendera, bamwe baramuhana, abandi bajya mu murimo mu matorero atandukanye. Figero na Harimojene nibo bafashe ya mbere barigendera. Dema niwe wakurikiyeho, atewe ubwoba n'icuraburindi ry'ingorane n'amakuba, maze atererana Pawulo warenganywaga. Kirisikenti yoherejwe na Pawulo mu matorero y'i Galatiya, Tita mwohereza i Dalumatiya, Tukiko ajya mu Efeso. Igihe yandikiraga Timoteyo amumenyesha ibi byamubayeho, Pawulo yaravuze ati, "Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye." Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 4:11. Nta kindi gihe intumwa Pawulo yigeze akenera gufashwa n'abavandimwe be mu kwizera nk'iki, kuko yari afite intege nke bitewe n'imyaka y'ubukuru, gukora cyane n'ubumuga, kandi akaba yari afungiye ahantu hakonje kandi hijimye muri gereza y'i Roma. Ibyo Luka umwigishwa ukundwa akaba n'inshuti y'indahemuka ya Pawulo yakoreraga Pawulo byaramukomeje cyane, bimubashisha guhana amakuru n'abavandimwe be mu kwizera ndetse n'abandi bantu bari bari hanze ya gereza. Muri iki gihe gikomeye, umutima wa Pawulo waterwaga ubutwari no guhora asurwa na Onesiforo. Uyu munyefeso wari ufite ubwuzu yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo agabanye umutwaro wo gufungwa wari uri kuri Pawulo. Umwigisha we yakundaga yari mu minyurura z'irukuri mu gihe we yari mu mudendezo, bityo ntiyabura gukoresha umuhati we wose kugira ngo atume Pawulo yoroherwa n'umubabaro yari arimo. Mu rwandiko rwe ruheruka, Pawulo yanditse avuga kuri uyu mwigisha w'indahemuka ati, "Umwami wacu agirira imbabazi abo kwa Onesiforo, kuko yanduhuraga kenshi kandi ntaragakorwa n'isoni z'umunyururu wanjye, ahubwo ageze i Roma agira umwete wo kunshaka arambona. Umwami amuhe kuzabona imbabazi z'umwami kuri urya munsi." Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 4:16-18. Imana ubwayo niyishyira mu mutima w'umuntu icyifuzo cy'urukundo n'impuhwe. Kristo mu isaha y'umubabaro mwinshi Getsemani yifuzaga ko abigishwa be bamukomeza. Na Pawulo nubwo yasaga n'utitaye ku miruho n'umubabaro, yari akeneye gukomezwa no kubona abamuba hafi. Gusura kwa Onesiforo kwagaragaje ubudahemuka bwe mu gihe cy'ubwigunge no gutereranwa kwazaniye ibyishimo n'ihumure uwari yarakoresheje ubuzima bwe mu gukorera abandi.